Ray C.
Nasda.
I'm so happy baby today. Hivi kuna mafuta kwenye ndinga. Tueneze tu masake mostape. Leo mina tamani tukuyumba. Namnasema kwa makange. Sitamani kabisa nishini omo. Naona kama niko rimande. Rimande. Upepo wabani miogo koko. Kachimbari nyingi nyingi roja rojo. Mbaka ofajiri ya kiweka koko.
Wait a letter,
letter, letter, letter.